request na magang bayaphezile baphuma ama outer serious ukuthi what ba ama umanju ama rozontonto abodenvelisi ama africa day angithi you understand ukuthi manje njengoba phethe i squadron yeah baba phona wash down ukuthi kanjani ngokora past baba bese ngokora bashage abanye babhuva angithi manje babala wash down ukuthi kanjani.
Jandy.